Raps to the 4.12.
Yo, ayo.
Yo, ayo.
Dooley Sykes, on them.
Yo, ayo.
Usiniache sina raha, nisije pandwa na kicha. Nikaja kufa kwa zina. Nimekuzoea we, kipenzi cha roho yangu mama. Kamshange, kamshange uo. Dua niombe, sinipe kilio. Usidange, chanivunja moyo. Uteshe mapembe, wendo mama lao. Show nani pa sio kamshange bebe mwagantazi kwa sio kamshange amshako kamshange sio kamshange uno fen kamshange 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 yo kamshange 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 yo kamshange 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 yo kamshange 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 yo.
Ananipa mapenzi ya kale mwenzenu paka na data. Amefanya paka kina wale waseme amenipa limbwata. Nimepata kijana hodari mwenye mapenzi matata. Ametosa kina dada wale kadata na toto la tabata.
Kamshange, kamshange uo. Dua niombe usinipe kilio. Usidange ukanivunja moyo. Niteshe mapembe mwendo baba lao. Show nani pa sio kamshange bebe mwagantazi kwa sio kamshange amshako kamshange sio kamshange uno fen kamshange 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 yo kamshange 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 yo kamshange 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 yo kamshange 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 yo.